gudoomiyaha guddiga ahna wakiilka kazakhistan khayrat cumarof ayaa sheegay in goluhu ay soo dhoweynayo heshiiskii soomaaliya iyo eritreya ay wada gaareen iyo sidoo kale nabadda ay isla garteen madaxda etoobiya iyo eritreya.
The members of the Security Council further welcomed the announcement that Eritrea and Somalia would work together to form.
Xubnaha golaha amaanka waxay soo dhoweeyeen heshiiska ay Soomaaliya iyo Eritrea ay ku heshiiyeen in si wadajir ah ay uga shaqeeyaan nabadda gobolka. Sidoo kale waxaa goluhu uu ku bogaadiyey sida ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ay uga go'an tahay hirgelinta isbedelada siyaasadda iyo nabadgelyada. Waxaa goluhu uu aada u hambalyeeyey tallaabadii taariikhiga ahayd ee ay ku heshiiyeen Eritrea iyo Ethiopia 9-kii bishan.
Wakiilka Ethiopia ee qaramada midoobay Takeda Alemo ayaa ammaanay tallaabada taariikhiga ah ee dhinaca nabadda ay u qaadeen madaxda dalkiisa iyo dhiggooda Eritrea. Ergiga Eritrea Nabiil Saciid Idris ayaa ugu baaqay golaha ammaanka inay cunuqabateynta ka qaadaan dalkiisa.
By lifting the sanctions immediately and unconditionally, the council can send a positive message that it supports the desire of the citizens of the region.
Laalista degdega ee shuruur la'aanta ee xayiraadda saaran Eritrea waxay astaan wanaagsan u noqonaysaa qadarinta golaha ee rabitaanka muwaadiniinta gobolka iyo horumarkooda.
Tanjiraha Soomaaliya Abuukar Daahir Cismaan ayaa ugu baaqay golaha ammaanka inay aqoonsadaan horumarka dhinaca nabadda iyo siyaasadda ee ka jira Soomaaliya.
Our capacity remain at early stage, but to build it will require the support of partnership in the council and its subsidiary.
Wali awoodeena wax qabad waa mid bilow, laakiin si loo dhiso oo loo xojiyo waxaan u baahanahay taageerada golahan iyo gudiyada hoos yimaada.
Tanjiraha Jabuuti Maxamed Siyaad Ducaale ayaa carabka ku adkeeyey dareenka ay ka qabaan khilaafka xadka ee u dhexeeya Eritrea, isagoo ugu baaqay golaha ammaanka inay ku cadaadiyaan Eritrea inay aqbasho dhexdhexaadinta, taasi oo uu ku tilmaamay fursad aan la khasaarin karin cawaaqib xunna ku yeelanaysa nabadda iyo xasiloonida iyo horumarka guud ahaan degmada.